Nitwa Mukakanjye Veronica. Mbahaye karibu aha naho bafatira inkuru z'ibyiringiro. None turaha umwana akanya yivuge, atubwire amazina ye, namwe mutwibwire, hanyuma dutangire ibiganiro. Mutangire muganire.
Nitwa Muhoza Desire, ntuye mu mudugudu wa Rwasama, akagari ka Gacurabwenge, umurenge wa Byumba, akarere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru.
Nitwa Nyasabimana Verena, ntuye mu mudugudu wa Rwasama, akagari ka Gacurabwenge. Umurenge wa Byumba. Akarere ka Gicumbi.
Nakoze kuza Desire mu mwanya wawe kugira ngo ubaze mama wawe ikibazo wamuteguriye, hanyuma nawe agusubize.
Nifuzaga kumenya igihe mama yaba yarashakiye na n'ibyagiye bibanza mbere yaho, mbese amateka yamuranze kugeza igihe yashakiye.
Nashatse muri 78.
None se wari ufite imyaka ingahe?
Mfite imyaka 17.
Dukurikije ubu ngubu biragaragara ko ubu Leta y'u Rwanda yashyizeho ubu umukobwa ashaka afite imyaka 21. Kubera iki icyo gihe wiyemeje gushaka ufite imyaka 17 kandi bigaragara ko wari ukiri umwana?
Icyo gihe nta myaka Leta yafatiragaho yo gushaka umuntu. Ubundi wabaga ubonye umugabo umva we umukunze ukamushaka nta kabuza.
None se ubwo ngubwo nta bindi bibazo byari kugutera?
We nta bindi bibazo byaguteraga, kubera ko nta nkurikizi wagiraga. Iyo mwabaga mubanye neza nta kibazo.
Ubwo se mu mategeko y'u Rwanda muri icyo gihe yagengaga igihugu agenga abashakanye, nta kibazo cyagombaga kubamo ko bigaragaye ko yenda umugabo yabaga yagusenda ugataha? Mu mategeko y'u Rwanda wabaga wajya kurega kandi bigaragara ko wabaga ubarwa mu bana utarageza n'imyaka 18.
Icyo gihe cyacu cyo gushaka byari bibujijwe kugira ngo umugabo yirukane umugore we adafite impamvu zigaragara, kuko niwe yabaga afite impamvu zigaragara byagombaga kunyura mu mategeko. Hanyuma Leta yabona izo mpamvu koko zigaragara ikemera ikabatandukanya.
None se papa mumaze kubana mwaba mwarabanye neza?
Twabanye neza rwose, nta kibazo twagiranye.
Ndatekereza ko ibibazo Desire yakubajije ni kimwe kandi gishamikiyeho n'icyo ngicyo mwaramugezeho. Ariko kugira ngo bigende neza wakagombye kubanza ukamubwira uti mu bwana bwanjye ukamubwira y'amateka nk'uko yari yakubajije, n'ibyo byose yifuza kumenya by'amateka yawe yo mu bwana mu muryango wari urimo. Hanyuma rero icyo gihe nubivamo uraza kongera umubwire uko waje gukundana nyine na papa we mukagera aho mushakana nk'uko waratangiye kubimubwira n'ibyabaranze. Numva ari byo byamufasha, si byo Desire?
Nibyo.
Ubwo aratangira tubwire akubwire.
Mu bwana bwanjye nabayeho neza kuko ni njye wari mutoye iwacu, abandi bari bakuru banjye. Papa yamfashe neza, niga n'ishuri ndangiza amashuri abanza ariko gukomeza yisumbuye ntabwo byashobotse biba ngombwa ko njya kwishakira umugabo kubera ko twe nari mfite abagabo benshi banyirukagaho banshaka ariko biba ngombwa ko mpita mu ngubu turabana uretse ko naje kugira umwaka udutandukanywa n'urupfu ariko ntabwo nabashije gusubira iwacu byabaye ngombwa guhama aho ngaho umuryango nashatsemo ngo ndakomeza ndera abana banjye kugeza na n'ubu.
None se iyo umuntu apakaye habaho ibibazo, ibibazo by'umuryango, umuryango ukwirukaho ushaka ngo mugabane umutungo papa yari yarasize. None wabyihanganiye ute nimba byarabayeho?
Ntabwo byigeze bibaho kubera ko ikibazo cyabayemo kuko nakomeje kurera abana banjye na n'ubu ngubu nkaba nkibarimo. Umutungo umugabo yasigiye ndacyawubarebera n'umuryango ndacyabanye nawo neza nta kibazo kirimo.
Hari igihe abandi bagore iyo bapakaye batekereza kuba bashaka abagabo bakajyayo yenda bashaka kugira ngo bongere umuryango babona abana bafite ari bakeya cyangwa bashaka nyine kugira ngo bibonere undi mugabo usimbura uwari ufite. None papa amaze gupfa nta na rimwe wigeze utekereza ko washaka undi mugabo?
Kujya gushaka umugabo ntabwo nigeze mbitekereza kuko nabonaga kujya gushaka umugabo adashobora kundutira kurera abana banjye nabisigaranye.
None se banyogokuru ba nta kintu kindi bigize bakubwira yaba mama wawe ari we nyogokuru ukubyara yaba nyogokuru ubyara papa nta kintu bigize bakugiramo inama nyuma y'uko papa yitabye Imana?
Ababyeyi banjye bangiraga inama ko ngomba kurera abana banjye kuko abana nabo umugabo n'umugore. Iyo umugabo yitabye Imana umugore afite inshingano zo kurera abana asigaranye. Mabukwe nawe yansabye kurera abo bana hanyuma tugafatanya kubarera ku buryo nta kibazo cyabayemo kugeza na n'ubu tubareze neza kandi barakuze.
Papa rero amaze kwitaba Imana ndumva twari abana babiri. Ntago wigeze unatekereza ko bari bakeya ngo ube washakiraho akandi kana kugira ngo nibura tube batatu?
Ibyo bintu bikunze kubaho mu buzima ku muntu upfakaye akiri muto. Iyo biramutse bibaye bikakubaho ababyeyi nabo baba babibona ko ibyo bintu bibaho babyitwaramo neza iyo babona ari ibintu byabaye bigutunguye. Ni koko ibyo bintu bikimara kumbaho narabyihanganiye imyaka 5 irashira ariko byabaye ngombwa ubuzima bwarananiye biba ngombwa ko mbyara undi mwana ariko umuryango nta kibazo wagize ku buryo na n'ubu abanye n'abandi bana neza nta kibazo.
Hari ikibazo kindi nyagira cyane. Papa yapfuye mfite imyaka mikeya cyane nk'itanu cyangwa itandatu urumva nari umwana mutoya cyane. Rero niba yibazaga kumenya ukuntu yarwaye kugira ngo yitabe Imana mbese ukuntu byagenze
ubundi papa wawe yagwaye igihe gito cyane ku buryo atarangije nk'icyumweru ariko ubwo akimara gupfa mwari mukiri bato cyane kuko mwasigaye muri abana babiri imbere ye hari hamaze kugenda undi mwana ubwo twari tumaze kubyarana gatatu ariko nagerageje kubibabwira neza rwose uko mugomba kwifata kuko ibyo bibaho mu buzima mbizeza ko nzabarera neza mugakura
none se papa arwaye mwamujyanye kwa muganga baramupimye bamenye indwara yabashije kumuhitana mbese byagenze gute
kwa muganga twamujyanyeyo baramuvura birananirana batubwiye ko ari malariya yari arwaye igikatu
mbese ni nayo ishobora kuba yaramuhitanye
niko byagenze
rero yitabye Imana ubwo birarangira bigera igihe watekereje kuba wakongeramo undi mwana wa gatatu kubera ko papa yari yarasize abana batatu nyine umwe ariko akitaba Imana igihe yari akiriho none uwo mwana nta kibazo ubona cyaba kigomba kubamo kubera ko njyewe njya mbona ahandi habamo ibibazo umwana bamuteragana ahanyuze bamwita ngo ni ikinyendaro wowe icyo kibazo ucyumva ute
mbona umwana ari umwana nk'abandi
ndumva nta kibazo ariko nk'inama watugira kubera ko hari igihe tujya ahantu henda ahantu tukagenda tukahicara mu ngo z'abaturanyi hari igihe umuntu aba akubwira ati uriya mwana mwange ntago ari uwanyu ntago ari iki mu by'ukuri mwari mukwiye no kutugira inama ukuntu tugomba kwitwara kuri icyo kibazo
ubundi umwana yavutse akavukira mu rugo aho byongeye no kuba ari uwo mu muryango uwo mwana aba ari umwana wanyu aba ari murumuna wanyu aba bandi niyo babashuka bagira ubuhe ubundi mugomba kubyirengagiza kuko ibyo bibaho amagambo abaho ariko mwe mukabyirengagiza mukabyanga kuko ni murumuna wanyu
noneho bigeze igihe natangiye ishuri nta gihe igihe wajya gukira ibibazo nkabura udukoresho tw'ishuri nkabura minerivare ntabwo wajya gutekereza ukuntu yenda papa iyo aza kubaho yari kuba yabitanze bikakubabaza wabyitwaraga mute wabyihanganamo gute
ibyo bintu byamanze kundushyaho ariko mu buzima bwanjye nabonaga ko gusenga Imana aricyo cya mbere ndaguma ndasenga uriga urangiza amashuri abanza utangira ayisumbuye nza kugira amahirwe umuryango ubimfashamo
umuryango
wa se w'uyu mwana ubimfashamo bigeze mu gihe cya turokome mbangiza amahirwe mbona umushinga mushinga uramurahira uramurihira ubarangiza amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza ubwo rero Imana niyo nkuru ngize amahirwe ndakomeza ndasenga none ubu watsindiye buruse kandi nabyo mfite icyizere ko Imana izabifashamo
mu bana dufite harimo umwe bigaragara ko afite ibibazo byo mu mutwe mbese ubuzima bwe bwo mu mutwe umuntu abona butuzuye neza none uriya mwana njye nkiri mutoya hari igihe namubonaga guhaguruka byamunaniye kugenda ariko yenda abasha kugenda ariko urabona ko hakirimo n'ikindi kibazo biriya bintu ntago byaguteye agahinda ngo yenda ngo ujye ureba abantu mwamubyariye rimwe uvuga ati umwana wanjye kubera iki byagenze kuriya abandi bakabyara abana bigaragara ko ari bazima ubarebye nta kintu mbese byagukozeho
biriya bintu by'umwana wanjye kuko nubwo umutwe we ubona hatuye njye mbona hanini byaranaturutse ku bibazo bya se kuko ise akimara gupfa banze niragwaye cyane nirekwa nabi njya kugwarira iwacu ubwo umwana yasigaye aho ngaho akajya ashakisha ahantu nagiye agashakisha ahantu ise yagiye ibera arivaho ubwo nyuma yaho naje koroherwa biba ngombwa kugaruka mu rugo kubarera ariko mbona umwana atameze neza ndamuvuza ntabwo yabashaka kuvuga neza ariko basigaye hari utuntu avugamo ku buryo ubu mumaze kumugirira icyizere rwose ko uko namubonaga atari ko akimeze
none se mu by'ukuri yaba yaravutse ari uruhinja yari muzima biza kuza nyuma ubwo yenda twavuga ko ari ibibazo yaba yaragize nyuma y'uko avutse ntago yigeze abivukana yavutse ari muzima aza kugira ibibazo by'urupfu rwa papa yenda bimukoraho mu mutwe atabona papa kandi yaravutse amureba nawe abona urwaye aba ari cyo kibazo agira bimujya mu mutwe bituma anagira ikintu kimeze nk'ubumuga bwo mu mutwe
mbere akiri mutoya acyonka wabonaga atameze nk'uko ise yamaze gupfa kamera kuko wabonaga afite umubiri we kandi ameze neza usibye ko yatinze kuvuga ariko noneho aho se apfiriye nanjye nkagwara yaje kugwara n'indwara ya bwacya amererwa nabi ku buryo yahagararaga agahirima aho nje nkamuvuriza nibwo yatangiye kujya agenda atangira no kujya avugamo utuntu duke na duke ariko ubu ngubu ibintu byinshi asigaye bivuga usibye ko abivuga ubona adidimanga
none se biragaragara ko ibibazo twahuye nabyo byinshi cyane bigaragara ko umwana wacu icyo gihe yari agifite icyo kibazo mu gihe cy'intambara byagenze gute uwo mwana wamutwaraga gute papa icyo gihe yari ahari byagendaga gute
icyo gihe kubera ko twari bazima tutagwaye yamushyiraga mu mugongo nkamuheka aho twabaga turi hose nabaga muhetse ku buryo nta kibazo yari afite
none se intambara mu by'ukuri yaba yarateye papa yabaga mu rugo icyo gihe
papa wawe yabaga hari kirakara afite ikigari ariko intambara ikaze yabaye ari mu rugo yadusuye
cyo icyo gihe nari ndi umwana mutoya ushobora kumbwira ahantu yenda twaba twarahungiye intambara iri kuba
mu ntambara ikaze twahungiye ahantu mvuka tuhamara iminsi mikeya dusubira mu rugo
aho uvuka kwa nyirakuru wanjye ubyara ukubyara none se icyo gihe njye nubwo nari umwana nabonaga abantu birukanka cyane mbese hari ikibazo cy'intambara none icyo gihe nta kuntu waba warahangayitse avuga ati abana banjye bararya iki mu gihe cy'intambara ntago baba bahinga none se wari warahinze yenda nimba harabayemo agahenge byagenze gute kugira ngo icyo gihe tubashe kubaho
iki gihe byari ibintu bikomeye cyane kuko ariko twari twarahinze mu gihe gitoya ibishyimbo byari byeze tubasha kubona ibyo turya tugaruka no mu ngo turahinga ku buryo nta kibazo twakomeje kugira
hari akandi kabazo nari mfite papa yaba yarapfuye yari iriya nzu tubamo niwe wari warayubatse
aya papa we yapfuye inzu yacu yarasenyutse ariko nabashije kubaka nyuma akazu gatoya na twabagamo nyuma yaho kajya gakomeza guhima ku buryo babonaga kazanaduhitana hanyuma tuza kugira abagira neza baduha amabati tuzamura hasi baduha amabati ku buryo ibibazo byagiye bigabanyuka gutyo agenda numva amerewe neza mu mubiri kubera ko iyo ubonye ahantu uba ukajya n'amahirwe ukabona icyo urya wumva mu mubiri wawe umeze neza
none se mbere yaho twabaga hehe
mbere yaho papa wanyu apfa twabaga kwa mabukwe kuko inzu yacu yari yarahimye ubwo ni naho yadusize apfuye turahahama kugeza ubwo mbashije kubaka ku gatoya tujyamo turagumana kugeza ubwo tugeze no muri iyo ngo y'abagira neza batwubakiye